Kubuhlungu mayisono sihamba suka ezukulwaneni siyezukulwaneni. Indodana yesidakwa isebucayini berisk enkulu yokuba isidakwa nayo. Ingane ehlukunyeziwe isemathubeni amaningi ukukhula ibe ngumhlukumezi nayo. Izono zeizukulwane zikhona ngempela leqiniso le. Akubengelele ngomkele futhi enkosi nefresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Omnyuza kwethu uthi uyise wabe ngumgembuli omkhulu ngenhlanhla wayekufihla kuye okwasiza ukuthi kungedluleli kuyena. Kodwa kuhlale kunjalo. Njengoba sibonela ukuthi isono sehla ngokhondo lomndeni, ngiyayibuza ukuthi ekaze wena ikuphi okhokho bakho abakwedlulisela empilweni yakho okuyisono. Mzabalazo muni obhekene nawo ngenxa yawo kumbe ngenxa yalo lolo khondolo? Usacabanga lokho? Nanti izwi elinamandla elivela kuNkulunkulu, Deuteronomy 5:8-10. Ungazenzeli ithombe ezibaziweyo zomfanekiso wokusezulwini phezulu nasemhlabeni phansi nasemanzini phansi komhlaba. Ungayikhothameli, ungayikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kusizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo, kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcina imiyalo yami. Sihlobo sami, khonapho kanye uNkulunkulu usinika ukuyikhethela ukuqhubeka nezono zokhondo lomndeni, kumbe sikhethe ukulunqamula, sikhethe ukuba aqhubeke evakashela ubuhlungu nomonakalo wesono ezizukulwaneni eyisezayo, kumbe ngokuphenduka kwethu sibe isigaba la khona kuqala ozalweni lakithi nolwethu kuqale ngathi ukugeleza izibele nezibusiso zakhe. Sihlobo, ikupho zokukhetha. Ilo kanye iswi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuthola i-devotion e-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi ngangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu. Kungenjalo, download i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla igama licofayo lithi izwi elifresh.